kadib kulan qaatay 3 saac oo ay yeesheen Ra'iisul Wasaaraha Kanada Justin Trudeau ahna hoggaamiyaha xisbiga Liberaalka iyo xildhibaanada xisbigiisa oo qaarkood dalbanayay inuu iska casilo hoggaanka xisbiga ayaa ku soo dhamaaday in Ra'iisul Wasaaraha uu wali sii hoggaamiyo xisbiga iyagoo ku qancin waayay inuu iska casilo hoggaamiyaha xisbiga Liberaalka. Justin Trudeau Ra'iisul Wasaaraha Kanada ayaa kadib kulanka xilli ay wariyaal badan sugayeen wuxuu hadalka ku soo koobay isagoo dhoola cadeynaya in xisbiga Liberaalka uu xoogan yahay isla markaana uu midaysan yahay. Xildhibaan Charles Sousa oo ka tirsan xisbiga Liberaalka ayaa warbaahinta u sheegay inuu Ra'iisul Wasaaruhu cadeeyey inuu yahay qofka ku habboon hoggaanka xisbiga ee ka hor imaan kara xisbiga Conservative-ka doorashada soo socota. Xildhibaanada badankood ayaanan warbaahinta la hadlin kadib kulanka, laakiin Ivan Baker oo laga soo doorto xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay Etiopiko ayaa warbaahinta u sheegay in hoggaamiyaha xisbiga Liberaalka ay ku xiran tahay inuu ka dego hoggaanka xisbiga iyo in kale. Wuxuu intaasi ku daray inay la tahay inuu xisbigu midaysan yahay oo ay ku socdaan qaabkii ay ku dabooli lahaayeen baahida dadka Kanadiyanka ah, isla markaana ay u joojin lahaayeen Pierre Boilief oo ah hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee Conservative-ka oo hadda ku horeeya 19% ra'yi ururinta dadweynaha ee doorashada soo socota iyo cidda hoggaamin lahayd dalkan Kanada. In ka badan 50 xildhibaan ayaa ka hadlay kulanka xildhibaanada iyo ra'iisul wasaaraha, kaasoo xildhibaanada ra'yigoodu ay ku cabiriyeen heerka uu gaarsiisan yahay xisbigooda iyo in loo baahan yahay isbeddel muuqda oo sare u qaada kalsoonida dadweynaha. Falanqeeyaashu waxay rumaysan yihiin in culayska saaran xisbigu yahay iyagoo ah dowlad aanan haysan aqlabiyad oo ku tiirsan taageerada xisbi kale oo ay u sii dheer tahay ra'yi ururinta dadweynaha ee doorashada soo socota oo ay aad ugu liitaan marka loo barbardhigo xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee Conservative-ka.
Tan kale Xuseen, ee culayska ugu badan ee haysta xisbiga Liberaalka iyo hoggaanka Justin Trudeau ayaa ah in ay aad ugu liitaan dhinaca booliska ama ra'yi ururinta dadweynaha ee dowladda la filayo inay la wareegto ee dalka.
In Justin Trudeau uu ka dego hoggaanka xisbiga Liberaalka waxay ku imaan kartaa in looga guuleysto doorashada soo socota ama inuu si iskiisa u go'aansado inuu wareejiyo hoggaanka xisbiga Liberaalka. Si kastaba, xisbiga Liberaalka ee hayaa talada dalkan ayaa u muuqda mid u baahan inuu soo celiyo kalsoonida dad badan oo Kanadiyaan ah ka hor doorashada sanadka dambe ee Oktoobar. Xisbiga Liberaalka ee hayaa talada dalkan ayaa ku celceliya inay yihiin kan u nugul dadka Kanadiyaanka ah isla markaana daboola baahiyadooda, halka xisbiga ka soo horjeeda ee Conservative-ka ay tilmaamayaan in la joogo xilliga u dhici lahaa isbeddel. Isqabqabsiga xisbiga Liberaalka dhexdiisa ah lama oga inuu saameyn ku yeelan doono doorashada guud ee dhici doonta 2025-ka haddii aanay dhicin doorasho xilligeeda laga soo hormariyey. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.